Ne ministeri yobula mugwanga ekakasizza okubaluka kwa kirwadde kya Ebola bundi bujjo oluvannyuma lwa munansi eggwanga lya Congo emyaka 5 mwomwenda okufa ekirwadde kino ng'ono afiride mu ddwaliro lya Kibuli Muslim Hospital wano mu Kampala gye yabadde addusiddwa. Ebyobulamu bagamba nti ono yafudirwako nalwo ssabbiiti eno oluvannyuma lw'okufuna obubonero bw'ekirwadde kino n'ebyavudde mu kumukebera oluvannyuma byalaze ng'ono bwe yabadde n'ekirwadde kya Ebola bundi bujjo. Ebyobulamu bwongerako ng'ono bwateeberezebwa okutambula n'ekirwadde kino kuva mu ggwanga erya Congo nga kale tewali muntu yenna wano munda mu ggwanga Uganda yabadde kuzuulibwamu kirwadde kino. Kati minisitule eno egamba nti esobodde okuteekawo enkola zonna eziziyiza okusaasaana kw'ekirwadde kino omuli okuteekawo abasawo ku nsalo zonna okukebera abantu abayingira, okuteekawo abasawo abali obulindaala okwanganga embeera yonna amu n'abo abateeberezebwa okubeera n'ekirwadde kino okuteekebwa mu kalantiini. Kati minisitule emu era esabye abantu bonna okwetanira obuyonjo amu n'okwewala okusemberera abantu abalina obubonero bwefaananyirizaako bwa Ebola amu n'okubaloopayo mangu eri ab'ebyobulamu.